murumva ijwi rya Amerika. Ndabasuhuje abatwumva mwese aho muri mutwumva kuri radio, kuri mudasobwa no kuri telefone, aho muri hose ndabasuhuje. Ni weekend ya nyuma yo gusoza uyu mwaka turimo, ni weekend ya nyuma yo gusoza umwaka, dutekereza ku mwaka mushya utaha. Hani Washington kuri ya Amerika, muri kumwe na Ngetse ni Karekezi hagati ari ku mubeyo shivire mwese ugusoza umwaka neza. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi muri sanga turibanda cyane ku ntacyo zanyu no kwifuriza inshuti n'abavandimwe ni Noheli n'umwaka mushya muhire. Ni muri sanga rero
muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muraretse kumwe mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi isaha ni saa 10. Nta gahunda nshya idasanzwe, ahubwo ni radio yanyu, mikro ni yanyu. Turabaha ijambo muvuge mwinegure mutashye inshuti n'abavandimwe mu kiganiro muri sanga uyu munsi. Nimero yacu isanzwe ni ya yindi nta yindi ni 202-441-9931. Nyisubiremo nimero ya telefone mwakoresha kuri WhatsApp ni 202-441-9931. Mwese rero ndabatumiye, ntawe duheza, turasoza umwaka. Mu telefone turabaha ijambo mutashye inshuti n'abavandimwe aho muri hose. Hari abari mu bukwe muri uyu mwanya, hari abagiye gusura inshuti, hari abari mu modoka mugiye ahantu ntaza hariho, hari abari mufite ibihe byiza aho muri hose. Ni weekend nyuma yo gusoza umwaka, mbifurije kuwusoza neza inshuti n'abavandimwe aho muri kumwe nabo. Muri make radio ijwi ry'Amerika uyu munsi yabazirikanye kugira ngo mwishimane aho muri hose. Noneho Kidumu turamuha ijambo atangire abasusurutse n'urugendo.
Yanje ukore no kuno kesanje wezu shira mazinda kuri nuno kuno kila zira makenga urukundo nyako imare se pase yukwinjira umutima wamwe na yote mnyango yuguye tusafatu kendo twigire.
Good.
Urano muhanzi Kidumu insanganya matsiko Kidumu aduhitema yavugira ati n'urugendo n'urukundo reka rero mu uyu mukigano cy'uyu munsi nta nsanganya matsiko twateguye uretse ko iyo ya Kidumu ubwayo y'urukundo n'urugendo irafatika reka tubifate natwe rero uyu munsi dusoza wikenda nyuma gusoza umwaka dufate iyo nsanganya matsiko aho muri murangije umwaka mugiye gutangira undi n'urugendo kuko nkuko bivuga ariko kandi urugendo mu rukundo namwe ahiwanyunizeye ko ari ibintu muteganya kuba mwashyira imbere mu mwaka ukurikira ariko kandi uyu munsi ku jirya Amerika twabahitiyemo ko mwidagadura mukisanzura turabaha ijambo uwo duha ijambo uyu munsi bwa mbere ni akarusho ni nk'umudara abonye kugira ngo asoze umwaka kuri radio jirya Amerika niwe duha kuri bwa mbere ni Tuyizere Emmanuel kuri telefone urakomeye
yego
umwaka mucya muhire kandi
umwaka ndawishimiye kandi ubu niteguye gutangira undi mwaka wa 2019
ubyiteguye ute
witeguye neza ubu no kujya ku ishuri ndabyiteguye byose
uri umunyeshuri muri make wiga iki Tuyizere wiga iki
ubu ngubu nakoze torokoma ariko ubu ngiye kuzajya muri hege
ahubwo uri igihangange
niko
wayikoze ute
umva turoko ubu nayikoze neza ubu ngubu naho niteguye amanota ngo asohoke nyarebe neza
kagira inkuru rero wagira inama iki abandi bana nkawe cyangwa abasore nkawe bitegura gukora turonkome
abasore bagiye gukora nk'ubu ngubu icyo nabashishikariza ni ukwitwara neza mu masomo yabo ntihagire abantu babarangaza mu bintu bibi
none se wakutarangaye Tuyizere wowe ntabwo warangaye
karekanye ntabwo njye nabwo narangaye nakoze neza
noneho tubwire make uyu mwaka utaha ku buryo bwumvikana ufite ingamba ki
ingamba mfite ni izo kwiga amahoteli nageraga nazongera kuyabona neza kandi no gusoza nkasoza nkazasoza neza
ni ingamba zikomeye cyane naho ijwi rya Amerika uratubwira iki ijwi rya Amerika turatubwira iki
ya icyo nababwira kuba nyine kuba tuba nyine kuba tubafitiye urukundo rwacu kandi n'ibiganiro byanyu byo mutugezeho turabyishimira cyane.
Turagushimiye cyane nawe Tuyizere Emmanuel. Niwe duhaye telefone bwa mbere ngo uvugane n'iryo Amerika mu gusoza uyu mwaka, n'ibikendeye nyuma dusoza umwaka ari kwa gatandatu wa nyuma. N'ejo dufite ibindi biganiro nk'ibi ngibi kuri radio y'iryo Amerika. Ariko Tuyizere, turagushimiye cyane kuba kuri isaha witabiriye kuvugana na radio y'iryo Amerika, ukabishyira ku mutima saa 10:10 gusa, ukaba wari aho ngaho rwose uvuga uti ijwi rya Amerika uyu munsi ndarizirikana rishyira imbere. Namwe aho muri ku misozi wanyu, ku mitumbi wanyu aho ngaho, cyangwa se aho mwicaye aho ngaho mu mujyi naho mugenda, mwadutelefona tukabaha ijambo. Nta bitangaza bikomeye cyane, ariko no kuganira, kungurana ibitekerezo. Twifurizanya umwaka mushya muhire ugiye kuza, ariko kandi ni iminsi mikuru yanoheye umwaka mushya. Ndagira ngo mwese ku ijwi rya Amerika mwisange mu kiganiro muri isanga. Uyu munsi hanini ni indirimbo no kwizihiza uyu mwaka ugiye kurangira, twishima n'inshuti n'abavandimwe, ariko kandi tugira tuti ingamba nshya ni izihe? Imikorere irangiye tuyihindure, twimirije imbere ibintu biri imbere, ibintu bishya twagira ngo bizagire akamaro mu buzima bwacu cyangwa se mu buzima bw'imiryango yacu n'ibihugu byacu. Mwese rero ndasaba hariya kuri tekinike yabaho umuziki uko mubishaka.
This is a dancehall session. Eliakis music. Uri mwiza, uri kirenga, mazame zinkureba mazigiye nkugenzura. Uyu munsi reka mbivuge kwa ari wowe nshaka. Uyu munsi reka mbikubwire ko wanwaye umutima. Baby ntundize, oh, ntushavuze.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turaganira n'abatwumva mu kiganiro muri isanga kuri rya Amerika kuri mikoro hano i Washington, ndetse ni Karekezi. Nimero ya telefone tubaha mukoresha ni 202-44-1993. Nyisubiremo, nimero ya telefone ya WhatsApp mwakoresha ni 202-44-1993. Ni wa gatandatu wa nyuma gusoza umwaka mu kiganiro muri isanga. Kuri telefone ndabona Eliezer yisabyitabira mu kanya gashize. Eliezer, uratwumva, uri hehe?
Ndabumva ni mu Kirundo, ikibazo mu Rwanda rango.
Mu Kirundo ubasha kuvuga ijwi rya Amerika?
Ego, turabumva cyane, kandi kubera ari hafi yo mu Rwanda.
Yego. Yego Eliezer, turakumva.
Twumva kuri frequence duciye mu yo mu Rwanda, kubera hano hakari hafi yo mu Rwanda, niyo mpamvu twumva neza.
Ni byiza cyane rwose, umwaka mushya muhire kandi.
Tuwusangire. Mwaramutse.
Gukomera cyane rwose, biriwe neza?
Yego twiriwe kabisa.
None ntashyo nizi ufitiye inshuti n'abavandimwe n'abagenzi?
Ntacyo, nashaka kuramutsa abagenzi twigana.
Yego.
Harimo Nestor, ari Buhoro, arimo kwibuka Jean Pierre, arimo Gabira, arimo Isaac, arimo Pascadi, Pascaline, Claude, Nipotifo Joseph, ari Karambo, amwe na Muzomba ari muri Senegal, ingira nkaho Pascal, na Kaume ni Aristo.
Yego.
N'abanyamakuru ba Radio ya Amerika.
Twese turanyumva rwose. Turagushimiye cyane, ufite inshuti nyinshi cyane. Ahubwo Eliezer, wowe?
Ego.
None inshuti zibona ute wowe?
Sa?
Inshuti zawe zibona ute?
Inshuti zanjye?
Mm.
Nabyifurije umwaka mushya muhire.
Ndazibona nti, ndakubwira nti, inshuti uzibona ute? Ushaka inshuti mu buhe buryo?
Inshuti zanjye.
Yego.
Ndazibona neza, kuko iyo turi ku ishuri turayaga, tugafatanya mu byigwa, ugasanga byagiye neza.
Ye, turagushimiye. Noneho ubwo ufite inshuti, ni byiza cyane, kandi natwe twifurije umwaka mushya muhire. Natwe turagukwifurije kandi twifurije ko wakomeza kumva radio ijwi rya Amerika ahuri ahutuye naho wiga nabo mukorana nabo mwigana ukabatoza kwiyumva radio rya Amerika umunsi kuwundi ye ndagushimiye kandi ye hari akano kugira ngo uvuge tuyize Eliezeri
yego
nikindi kihe turakumva
na Samueli na Samuel na nitirize mwaka mushamuhire
ye
amina Samso na Samso na Jerome na Alexi na Felix bose bazagirira ibihe byiza n'abari mu kiruhuko bose ndabifuriza umwaka mushya muhire
nta kibazo rwose ufite inshuti nyinshi cyane n'abutavuze barakumvise buriya Eliezer ntugire ikibazo kandi n'abutakiye mu mazina yabo turababwira ko we Eliezer uri mu kirundo ko bose ubifurije umwaka mushya muhire kuri wa gatandatu urakoze cyane kandi
sawa namwe mugiriye
ye turagushimiye cyane ye nubunani rero no musi mukuru nibikenera nyuma gusoza umwaka twabwiye ikindi kinyarwanda ariko niyo nganzo ni mu kirimi ni igiportuge cyo muri Brazil reka nayo muhitega amatwi gato iriya iraringaniye iratuje ariko twizeye ko ibanyura
De qualquer maneira vai passar. De qualquer maneira, de qualquer maneira vou ficar.
Shiraga, najaga kutuma nkabikuza. Ama bibazo ntitubihuje Chovo kabiri ibyo naraye mbonye wanje byatumye nsara ndatandukira nawe ye nasinze si bibazo ntitubihuje banyongo jengo ninwe kamwe kandi nziko rimwe ryinshi umugabo ikibi cyabo ntibanywa rimwe bafatiyeho nanjye ndakomeza gusama fabire
Yeah. ahari umishima ubi nambye sawe nizo murichira oh, I'm in love baby I'm in love oh, oh, I'm in love baby I'm in love oh, oh, I'm in love baby I'm in love oh, oh, I'm in love
Kamikami yo baby oh nesim
I really wanna be with you yeah I really wanna show you what you mean to me yeah oh no no matter where you go mama I will follow you mama just to be with you mama yeah to die forever be with you girl. See my pen when I'm hurting. Oh no, yeah. Mambo tima wanje. What I would try it, oh yeah. Let's take a cool queen town, yeah. Yeah. Oh no, mabe. Stick out as I wear. Oh no, baby, wange. Yeah, mukazi wange, no. In a me, I see a better. See the. In my life, she a winner. Hey. See the, we mama wa bana.
Kami, 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 kami.
Usa kari la bana.
Kana kama bukwe na isemo.
You want to arakuzi. Na mazengu hitamo. Tuza kara na bana. We mama wa bana.
Nkomeze mbifurize gusoza umwaka mwiza mutangira umwaka mushya muhiru taha 2019 abakunzi rya Amerika mukanya rero dukomeze tubaganira mu kiganiro muri isanga dufite kuri telefone Louis Michel uranyumva neza
ndakumva neza cyane
iyo umwaka mushya muhire kandi
umwaka mushya muhire wa nshuti yanjye
yikomera cyane rwose reka tugwije ijambo ku buryo bwihuse aba dufite abantu benshi benshi cyane bategereje kuri telefone intashyo zawe
yewe ubu ngure kanyirukanye ndagira umusubiza cyane umuntu witwa mu makari ze pari ikabuga ndagira kandi suhuje uri ya mwana witwa Chantubie anyuma mu ngoma ne mukaye twa turi kumwe ndaso umupasteur Emmanuel Nyerema ari hari ya Emere ya Kigali ariko se nasubije isubiza izo ntazirangiza inshuti zanje zose 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 bari abantu bo mu majyaruguru bose 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 mbifuje tuzagira umwaka mwiza namwe kandi ku ijwi rya Amerika mbifuje umwaka mushya muhire mwese 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 twabanye neza ariko ntabwo nakubagirwa umuntu witwa Jean Claude Nsabimana uriya witwa nawe uhisha amaboko umuntu witwa Oswa Kim Naramesha nabo mbifuje umwaka mushya muhire bazawurya ntuzabaza
tuwusangire rwose tuwusangire uwi Michelle nawe turagushimiye cyane kuba witabira gahunda zacu za buri munsi kandi n'ibitekerezo dutangamo turagushimira cyane umwaka mushya muhire rero nabawe
murakoze cyane kumushima mwibare
ikomera cyane rwose turi kumwe
Ni
ijwi rya Amerika Washington DC nibutsa batwumva ko uyu munsi nta nsanganyamatsiko twateganije yihariye insanganyamatsiko ni urugendo rwo gusoza umwaka ni urukundo aho muri hose mu banyu mu bavandimwe inshuti n'abagenzi aho muri ni ijwi rya Amerika uyu munsi twifuje ko twarekura gato tukabaha ijambo ariko nanone n'akazi ku buryo buringaniye dusoza umwaka wa gatandatu wa nyuma w'umwaka abafite ubukwe abafite ibindi birori cyangwa se bari mu zindi manza zitandukanye mwese tubifurije umwaka mushya muhire gusoza umwaka neza mugatangira umwaka utaha mu byishimo mu banyu
In a life she a winner. Hey. See the we mama wabana. Kami, 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 kami. Usa gali abana. Kana kama bukwe na isemo. You want to wanna kuzi. Na mazengu hitamo. Tuza gala na abana. We mama wabana.
Feeling for you, mubyo kurinda gukunda, urabizi kuna sinzira, inda ina kubonye my baby.
Uri mama wabana,
kami 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 kami,
uzagari abana,
kana kama bukwe na isemo.
You want to wanna kuzi, na mazengu hitamo, tuzagara na abana. Mama wabana,
kami 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 kami,
uzangari abana,
kana kama bukwe na isemo.
You want to wanna kuzi, na mazengu hitamo, tuzagara na abana.
Ono mabe, sikala zawe, ono baby wange, ye mukazi wange no.
Inna me, I see a better. Ooh, yeah. See there. Inna me, life see a winner. See there.
Uri mama wabana.
Kami, 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 kami.
Usangari abana.
Kana kama bukwe na isemo.
You want to wanna kuzi. Na mazengu hitamo. Tuzagara na abana. Uri mama wabana.
See there.
n'ijwi rya Amerika Washington DC. Twakomeje kubivuga rero ko uyu munsi ni weekend ya nyuma yo gusoza umwaka turimo. Tubifuriza mwese kuzagira ibihe byiza, ariko nanone ntitwibagiwe ko hari n'abandi uru rugendo barimo ku isi, hari n'abandi bafite ibibazo bitandukanye by'ubuzima. Hari abatafite, ntabwo navuga ko abatari mu bihe byiza, hari abafite ibibazo bisanzwe byihariye, hari abarwaye, hari abari mu bitaro, hari abari mu zindi ngorane zihariye z'ubuzima n'urugendo barimo hano ku isi. Aho bari hose, mwese rero namwe tubifurije kurangiza umwaka mushya, kurangiza umwaka neza, mutangira umwaka mushya muhire neza. Ariko kandi mu bibazo by'ubuzima murimo, ijwi rya Amerika uyu munsi yifatanije namwe, turabazirikana, turabatekereza mu buryo bunyuranye. Mwese rero aho muri, mukomere uyu mwaka, mwihangane, murangize neza, n'utaha kandi muzawutangire mukomeye. Tuzifatanya namwe mu rugendo rwanyu murimo, tuzabazirikana, tuzabaha ijambo mu buryo bushobotse bwose. Aho muri kandi namwe uyu munsi ni uwanyu, mukomere, muracyahumeka. Muri uyu mwanya dufite kuri telefone undi mukunzi wa Radio Amerika, ni John. Nizeye ko twumva.
Umva, mwaramutse.
Urakomeye cyane John, wiriwe neza?
Mwiriwe cyane, ni make yaho merereje.
Nta kibazo, biraterwa naho uri John, ariko uko biri kose uracyahagaze?
Turacyahagaze, gusa nuko turi ahantu hakonje cyane rwose kabisa, no gusohoka hanze biragora.
Gerageza shyiramo akanyabugabo.
Yema, kiri kuvuguta.
Kiri kuvuguta, ihangane rero. Nta kibazo, uko biri kose turimo gusoza umwaka. Intashyo zawe John ku bakunzi n'abagenzi ziteye zite?
Bimeze neza kabisa. Ndabona turiko tuwusozera neza.
Ese uri he John? Utubwiye ko wakonje nahagana he?
Muri state yayo, ubu turiko turavugana dufise minus zero.
Ushatse kuvuga icyo ubwo? Ni ukuvuga ko hakonje ku buhe buryo?
Kuvuga hakonje cyane rwose ku rugero rwa nyuma, kuvuga mu mabarabara ayisi iruzuye, miduga iri kugenda itemba. Ese banaduhaye na warning ivuga ko hari danje mu batwara amamodoka.
Ni ukuvuga ko baburiye ko kuba ari ku muhanda batwaye imodoka bagenda bigengesereye, bagenda neza ku buryo batakora impanuka
cyane rwose.
None rero duhe intashyo zawe John.
Intasho kabisa, ndahera ku ijwi rya Amerika kuko mutuba hafi mu kuduha umwisanzure wo kuramukanya n'abandi, tugashikiriza n'ibyiyumviro bitandukanye. Sinabatondagura bose, ariko mubonzimo ndahera kuri wewe, wari warazimiye, sinarinda guherutse ku munsi wa gatandatu.
Niyo mpamvu naje gusoza umwaka turi kumwe John rwose, nabyitabiriye.
Yego, ndamukiritse ba Thomas Kamirindi,
ndamubwira
Kamusi, aba orientang shaka ekanandu bamenyesha makuru bose bari mu gihugu cacu. Hanyuma rero muri rusange ndahera mu nzu yiwanje kuri madame n'abana banje bose, ndabipurije kurangiza neza nkuko ndabibona.
Ni byiza.
Hanyuma njabuke mu gihugu, ndaramutsa umu papa nkunda cane yitwa Bisumba Gutira Jake, na madame wiwe n'abana ndabipurije kurangiza mwaka mwiza muhire. Hanyuma kandi na Francois Gizabye, nawe ni mubyara wa mama, nawe nyene ndawumwipfurije n'umuryango wiwe, n'abandi bose tuvukana ntiriwe ndodagura iyo bapfa bakagera mu ntara zose zigize Uburundi. Noneho naha ino ayo wandera mutsa mama niyo nzima Clotilde, na nici ntije Rui oni papa, na Desire, na Beatrice, na Shimiri Imana, na Patricia, kana bandi sino batonda kurangunda bamare.
Ni byiza, reka duhina amagambo John, ndakoze cyane kubera ko dufite benshi kuri telefone, aho ntanze ko tubarangiza isaha imwe n'intoya cyane, ariko turagerageza. Urakoze cyane kandi umwaka usoze neza.
Ubandonderera karirimbo gasosa mu mwanya kabajyohera.
Ndagashaka rwose, ahubwo uramfashije kubera ko John, kubera ko nawe uri mu bantu badutelefona kenshi, bagira ngo bashyushye urugamba rimwe na rimwe, batanga ibitekerezo, batugira inama. Nawe kimwe n'abandi mwese twagize telefone kenshi umunsi ku wundi n'inshuro nyinshi, mwese rero tubifurije gusoza umwaka mushya muhire, aho muri hose. Rimwe na rimwe turabizi ko muduha ibitekerezo byanyu, ariko mwikandagira rimwe na rimwe kubera ko hari igihe mugira muti umutekano wacu ntumeze neza, ariko mukemera mukabitanga. Ni umusanzu muharadi ijwi ry'Amerika, turabashimira kandi burya bwose nubwo tutavugana kenshi ariko turabizirikana. Niyo mpamvu uyu mwanya ngize nti mwese turabashimiye kandi tubikwiye ku mutima. Reka dusoreze umwaka hamwe twumva radio ijwi ry'Amerika. yewe se mwenyine ahubwo hari nabahanzi dukoresha ibihangano byabo hano ku Juli America n'ahandi kugira ngo mwese tubasusurutse cyangwa se tubahe inganzo nshya cyangwa se tubahe ibintu mwatekerezaho mu buzima bwanyu cyangwa se ibintu byabafasha kugira ngo mukomeze ubuzima mwihangana rimwe na rimwe cyangwa se mwishimye nanone ariko abahanzi nabo tubagira ngo muri mwanya tubifurize gusoza umwaka neza
uko nibo bafise akazi gakomeye kuko baduhereza ibintu bituremesha ku mutima nabo barakomeye
ahubwo reka mbaze kuri technique niba hari akaririmbo k'umuhanzi babonye cyane cyane gatuma abantu bazirikana ku buzima mu gihe cyo gusoza umwaka niba hari ko batubonera bambwiye ko hashobora kubonetse Masabo Nyangezi Juvenal nakaye karirimbo kabonetse ngo twumve ko twakageza kuba twumva ariko abenshi barakumva Ninganzu ya Masaburiro Nyangezi Juvenal
La 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 Ndagukunda ndi mu kiyovu iyo ntarabutse ndagukumbura
kandi turamushimira rero Masaba Munyangezive nararimba karimboke avuga umurwa mukuru Rwanda Kigali. Reka dukomeze twumva rero intashyo z'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Dufite kuri telefone Jean Bosco niyo nkuru urakomeye cyane.
Yego.
Urahagana he Jean Bosco?
Yo mu Rwanda.
I Kigali mu Rwanda. Turimo turarimba Kigali n'ubusanzwe mu kaya gace ka Kigali.
Mukare ka Gasabo.
Gasabo ni ngari.
Ni hinyanyira ariko ni Karuruma.
Ni Karuruma ho ni hafi cyane ni mu Rwanda mukuru Kigali rwose. Intashyo zawe Jean Bosco ku buryo bwihuse.
Kabazo vere kuri Thomas Kamirindi n'umujyango we wose.
Ndaturamubwira rwose.
Nabakuru. Nawa menye shaka kuri wose bakora ngaho ku bya Amerika.
Turagushimiye. Urakoze cyane.
Namuyomba wanjye ari muri Uganda. Na papa na mama bari mu Burundi, Sylvestre Bigirimana na Liberta Kabazanwa na mama na bashiki banjye Manishimwe Stras na Tasira na Bizuru. Nani yitungiye Pascal? Ongera hasuba n'umufyaso wanjye bitwa Akimana na Bera hamwe na barumuna wanjye mwe bitwa Soro n'undi bikama bunduke n'abana bose bari mu ishyirahamwe urumuri mu Burundi. Urakoze cyane.
Me turagushimi nawe cyane Jean Bosco kuba wifurije abantu bose na fiance waho ubwo nabagezweho.
Yego bose bagire umwaka mushashe ubwo babera matano ubwo.
Ye turagushimiye turumva uvuze abantu bari mu bihugu bitandukanye Jean Bosco uvuze mu Rwanda uvuze ari mu Burundi muri Uganda. Reka mfatire twifurize abantu bose ubu ngubu bari mu buhungiro mu nkambi zitandukanye cyangwa se mu migi itandukanye cyane cyane reka mbahera bari mu nkambi zo muri Abarundi bari mu nkambi zo muri Tanzania Nyarugusu Nduta na Mtenderi reka tuvuge abari muri Congo mu nkambi ya Rusenda abari muri Uganda na Kivale muri Kenya Kakuma ndetse n'abari mu Rwanda mu nkambi ya Mahama hari abari Gihembe hari abari n'ahandi hatandukanye mwese abari impunzi muri iki gihe mwese muri mu buhungiro birumvikana ariko ubuzima burakomeza no rugendo reka mukomere turi kumwe kuri Amerika mwihangane turavuga muri mu nkambi hari abari muri zagiriza namwe tubifurije gusoza umwaka mushya muhire abari mu bitaro namwe nabavuzeho mukomere mwese aho muri turi kumwe umwaka mushya muhire mwese aho muri hose.
Birakase birananiye ibyoroshye sizo kondena bibokira.
Ijwi rya Amerika i Washington DC ni ikiganiro muri Isanga. Uyu munsi twifuje kugira ngo tubahe ijambo aho muri rya no hino nta nsanganyamatsiko n'urugendo dusoza umwaka dutangira umwaka mushya kuri rya Amerika turi kumwe namwe n'urukundo. Noneho undi kuri telefone uduhamagaye turi kuri telefone aratubwira izina rye uratwumva neza?
Wenda bumva.
Yego ntago n'izina ryawe niza watubwira amazina yawe naho uri? Ni Joseph.
Nitwa Mugirimana Joseph ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo.
Intara y'Amajyepfo ahagana hehe ku buryo bwumvikana?
Mu karere ka Kamonyi.
Kamonyi tubwire neza Kamonyi ahagana he? Kamonyi ni ngari rya nayo?
Aho bita mu Gacurabwenge.
Mu Gacurabwenge naho ku Kamonyi ni kayenzo ngo hafi murakomeye nitaba.
Turakomeye rwose ndabona nta kibazo.
Yego ni Rugobagwa murakomeye aho ngaho hafi?
Yego turakomeye.
Ye none ntacyo zabe nizihe?
Mbanze kwifuriza wowe Tieni Karekezi kuzarangiza umwaka wa 2018 ugatangira 2019 neza mu mahoro.
Ndagushimiye cyane rwose bingeze ku mutima.
Yego
urakoze cyane.
Nanone kwifuriza umwaka mushya muhire abanyamakuru bose bo ku ijwi rya Amerika ariko by'umwihariko Edi Rwema Kamirindi.
Ngenda babwira rwose ndagushimiye cyane rero Joseph.
Nongeye kwifuriza umwaka mwiza umudamu wanjye witwa Batamuriza Rutitia n'abana bacu babiri.
Yego
mwongera nanone nkifuriza umwaka mwiza abakunzi b'ijwi rya Amerika aho bari hose ku isi saba murakoze mugire ibihe byiza.
Joseph ndagushimiye aho rero aho mu gacurabwenge usuhuza abanyagacurabwenge bose aho rwose kuri centre n'abandi bose bakomoka mu gacurabwenge hariya mu karere ka Kamonyi mwese turabasuhuje tubifuriza gusoza umwaka neza no gutangira umwaka utaha 2019 mu mahoro aho muri mu ngo zanyu iwanyu mu muryango mu bavandimwe n'inshuti mwese rero mukomere. Reka dukome twumva radio y'u Rwanda dufite kuri telefone undi mukunzi y'u Rwanda ariko tugira ngo yihutishe. Innocent uratwumva?
Yego ndabumva.
Urahagana he Innocent mwaka mushya muhire?
Yego watwese tusangire.
Yego uhereye he?
Yego ndabumva.
Yego uratwumva wowe urahagana he Innocent?
Yego ndega mu kanyosha mu gisagara cha Bujumbura.
Mu kanyosha mu gisagara cha Bujumbura rwose. Abanyigisagara murakomeye.
Yego cyane n'impore asha no kapura kagiye kugwa.
Ngiye noneho duhi ntashyo z'umwaka.
Yego n'ikintu uambe rekambone urije ariza kumugwiza. Kambone na cyate rekambone natiyo mbeke.
Yego.
Kambone na cyo mu kanyosha na Samuel. Rekambone
natakere ndahaye kumugwiza. Ni turagushimiye cyane rero. Nawe komeza gire ukomeza usoza umwaka neza. Ye, turabibuka cyane kandi turabazirikana, turabakundaho muri hose rwose mukomere cyane mu gusoza umwaka nk'uyu dutangira umwaka mushya muhire. Ijwi rya America riri kumwe namwe umunsi kundi isaha kuyindi. Mukomere cyane.
Naho kabongane samutse ayo kuratsa bakurikirana icyo nakwijana bose.
Ye urakoze cyane reraho ibujumbura mu kanyosha kandi umwaka urangize neza aho muri hose abatwumva namwe mbifurije gusoza uyu mwaka neza. Mukomeze numva radio y'u America ni ikiganiro muri isanga. Reka mfate uyu mwanya muri makeye tuvuze abari mu kanyosha ariko mwese abatwumva mwese aho muri niko navuga abatwumva mwese aho muri hari benshi muri mwe mwaduhaye ibitekerezo kenshi hari mwebwe akenshi twagiye tutume mu biganiro byacu nk'abashyitsi mu kiganiro cyane muri isaha ku ijwi rya Amerika mu biganiro dusangira ijambo ari biganiro by'umuziki ari biganiro by'ubuzima. Mwese mfashe uyu mwanya kugira ngo mbashimire ndavuga mwe abaturage basanzwe ndavuga namwe abayobozi mu nzego zinyuranye zitandukanye z'igihugu ari inzego z'ubuyobozi ari kuva hejo kugera hasi rwose mwese mwitabire gahunda zacu muri make mwatumye ibiganiro byacu bishoboka nimwe mutuma muri make y'amakuru tuyageza ku bantu ku buryo bwihuse kandi bunyarutse. Twifuza ko n'umwaka utaha muzitabira gahunda zacu uko tubatelefonye ahubwo mukitabira ibiganiro byacu burya namwe muradufasha tuba gendera ho cyane kugira gahunda zacu zishoboke bigatuma ariko nanone ingamba zanyu zisobanuka ku buryo bwumvikana zigatambuka. Mwese rero muri uyu mwanya sinavuga amazina ngo nyashobore ariko mwese mbifuje kurangiza umwaka neza. Mbere yuko nkomeza ariko ku bw'umwihariko reka nshimire abanyamakuru bacu dukorana haba hano i Washington kuri rya Amerika ariko cyane cyane mu bihugu bitandukanye bakoreramo mu Burundi, mu Rwanda, muri Congo, muri Tanzania, muri Kenya, muri Uganda no muri Congo. Hari n'abajya mu nkambi. Akenshi n'akazi katoroshye. Ariko nagira ngo mfate uyu mwanya mbabwira ko tubazirikana umunsi ku wundi mu buryo butandukanye gutari inkuru, kuzitambutsa, kuzitugezaho no kuziha abatwumva n'akazi gakomeye cyane. Mfate uyu mwanya mbabwira nti mu kazi murimo, mu kazi dufatanya mwese abanyamakuru n'abandi batabijwe rya Amerika n'abandi bindi binyamakuru, amaradio n'amateleviziyo mwese mfata uyu mwanya mbifurize gusoza uyu mwaka neza. Akazi dukora ku bwisanzure bw'itangazamakuru ni akazi gakomeye. Ni ukwitwararika rimwe na rimwe ariko kandi nirabashimiye ko mwitanze rimwe na rimwe mukarenga ibyo mwagombye kuba mutageraho ariko mugatara amakuru abatwumva bakabageraho ku buryo bwihuse. Mwese rero umwaka mushya muhire ndabashimiye. Noneho abakomeje kutwumva rero mbere gusoza ikiganiro cyacu turacyafite bake cyane badutelefoni bifuza kurso kutugezaho intashyo. Dufite Remo kuri telefone. Remo uratwumva? Iza muri jwi remo urasoza umwaka za muri jwi horananiwe
Oya
ya shira muri FM gatuye
Amafuti
ye urahagana here mo
Uno
yego remo
muri Kampala
e Kampala intashyo ku buryo bwihuse turimo gusoza ikiganiro
Yego ari Burundi
Yego
abantu bera muri iye
Yego zamurijwe remo zamurijwe
nabantu biga muri Biyeri kapotse
Yego
nasane se ati mu muri Kampala
Yego
no imana se na hori Kampala
Ye turagushimiye remo abari Kampala namwe rero turabashimiye cyane ko remo yavuze ku buryo ijwi ntago ryumvikanaga neza ariko cyane cyane ari Kampala bo asuhuje n'abatahije mwese rero baziremo remo remo nta kibazo rwose ijwi rya Amerika rirarangurura amajwi yawe arumvikana twumvise neza ko uri remo kandi ko ufite inshuti nyinshi yabutahije bose wifurije umwaka mushya muhire bose barakumva muri uyu mwanya remo ifatanye nabo rero mu busozi kare mutangira umwaka mushya mu buzima bushya urugendo rushya n'ingamba nshya urakoze cyane
To the left, to the right, you're the winning team. Wind your waist, wind your waist. You're the winning team. To the left, to the right, you're the winning team. Wind your waist, wind your waist. You're the winning team. To keep it in the bed. We are the winning team. To keep it in a bay. We are the winning team. Sit in your washing bay. We are the winning team. Sit in your washing bay. We are the winning team.
Iyo ni winning team rero ni ikipe itsinda mwese aho muri twumve neza ko muri ikipe itsinda ariko ndavuga umuntu ku giti cye n'umuryango ku giti cye n'igihugu ku giti cyacyo ni mwese mube ikipe itsinda mu gusoza uyu mwaka buri muntu ku giti cye aho ari hoze uko wameze kose waba ufite ubuzima bwiza muri iki gihe waba se urwaye cyangwa ufite izindi ngorane zindi ariko wiyumvishe ko nawe uri ikipe itsinda no kuvuga ko uyu mwaka uwusoza uhagaze neza kuko urugendo ubuzima rurakomeza reka rero mwese mbashimire kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi wa gatandatu wa nyuma w'umwaka mwese mbifurije busoza umwaka neza mugatanya umwaka mushya mu byishimo uko mwa muri koze mu busoze neza mutangire neza ndabashimiye ku ijwi rya Amerika
Mwaka mupya tunwe tule tucheze